ninapona, we ukiniangalia, navyokuona, kama unalia lia. Sitosema, kama nakuchukia, nachosema, mimi nakuzimia. Anachonipa yeye, hamjui hata kidogo, namuwaza yeye. Nakasura chache kadogo, hiyo michezo yake. Anayenipa si ya kitoto, namuwaza yeye. Nakasura chache kadogo, mwagumishu wewe. Mama menichoma mshale.